Ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde. Sakiraɓe heɗi ɓe studio tamani oɗo saha sakiko moɗo Ousmane Diko sahakantawon kabaruji gonɗiɗo ɗi. Hono natugol mobilaji capanɗe joyyi plateforme lekkidal foccinali hakkillaji guɓe ɗe. Fayso ana e ley kawral ngal ɗum juhi yimɓe hewɓe fawarde e wonɓe e sema yogaɓe mbi ɓe jalta ngallure nde. Alarbare nde sema windi e walla aduna dardude haɓatoɓe gaccaɓe jalta ngallure nde. Ɗum e tawede kaldan ana hakkunde guɓe ɗe fa gueɗe ɗe fu keɓa ko jiɗi. Kabaru beere rouge e beere vert waran huncade ɓoyata. Procureur Bamako ɗo andini fo hawrenama ka no haalali nde saria ka waɗete. Avocat en wullitiɓe ɓe beltike majjum. Saria 1300 Nations Unies daranika wallude rewɓe ɓiɓɓe rewɓe andinama hannden. Nden no millioji tati neɗɗo garata nafeede majjum. Yo ɗewni sembe kabaruji gonɗi ɗo ɗi kedde heɗade dow studio tamani. Baɗe men nayade kabaruji ɗe keɓontan famude weltare waɗi le maligo hande saabe de jaga buule men jalorike ñiibi koduwar mbadu goto. Yo Yves Bissouma itani malinkoɓe sugolla wattu yamde silmaji capanɗe jetti e jetti. Ndenno ana heddani en kongo ñande alande li gallure Kigali tu. Se garti e kabaruji meɗen ɗi keɓen famuta hono caggal waltagol juningol tiɗal ana hakkunde guɓe ɗe hannden lekkidal. Yo natugol mobilaji capanɗe joyyi gacca le gallure nde sabani ɗum. Garalngal gacca adano ɗum le kawral ngal juhi yimɓe e yogaɓe wonɓe ley sema waji mbimɓe du hannden ɗo plateforme yalta gallure kidal nde. Keɗoɗenna ko Mamadou Samba Seku faccitani en.
Ko heɓa e nane dendengal guɓe azawat ɗe ana jeeli haɓotoɓe gaccaɓe jalta e ley gallure nde. Kaldal dow fa plateforme hedda e jogola nde naw kidal ana wonda noon. Sema dun andini ana tawda e ɗe dabare. No mono fu hani darade jaɓanama ka no ɗum waɗete kaldal mum ana wonda. Heƴaɓe politique gacca gomɓe ley gallure nde mbihi taƴoral heɓe wolde waɗata e wi maɓɓe yo kabaruji ɗi goni ɗi dokkaka ley sema. Yogaɓe ɓe ASUA wonɓe ley sema mbihi dawdaka ley ngal gacca. Yogaɓe ɓe semaɓe mbihi no ɓe gacca ɓe gardi ley kidal ana turdi becca mum en dow juujure woni ko nenani ɗum hen. Ɓe ACUA ɓe mbihi sorrasi en gaccaɓe jalta. Civil en e hooreɓe politique ɓe ana bisima. Gacca wi'i ana tawda e kala ko woni e ley karwal ngal. Batu hakkunde jañelli waran wadde 15 February dow dabare deƴƴere ko warata. Joni o kay jam ana heddi ley gallure nde hakkunde guɓe ɗe ɗe hooreɓe mum gondi e haɓɓude.
Aralbare hande sema windi e walloɓe aduna dardude haɓatoɓe gaccaɓe e jalta kidal. Noɓe naarini welali sema. Ɗum e tawede kaldal ana hakkunde guɓe ɗe fa gueɗe ɗe fu keɓa ko jiɗi ko. Goto gonɗo ley kidal haaldi e Fatoumata Togola no gallure nde worri hannden ni. Ndenno keɗoɗen ko Mamadou Samba Seku faccitani en.
Kala gonɗo ley guɓal sema wondaka e garal maɓɓe. Keyen jaati min neldi talkuru faade e walloɓe aduna fa ɓe wajumbina yo guɓal gacca yalta nder ngallu kidal. E ɓuyta ɗum hakke kaɓorɗe e kaɓotoɓe maɓɓe fa sanne. Ka gacca anniyaki yaltude sabi ɓe mbi guɓe keddiɓe ana toon. Ma so eɓe jalta MNLA e ASUA ɗum jalta. So won ko ɓuyta to maɓɓe toon ɓuytene ɓe to ɗum. Wala ko bilti tafon hatta kaldal ana heddi waɗede. Guɓal sema ana darra yo walloɓe aduna tinno senda min.
Hono kabaru beere rouge e beere vert waran huncade ɓoyata. Procureur Bamako andini fu hawrinama ka noon haalali nde saria ka sarete. Avocat en wullitiɓe ɓe beltike e oɗo kabaru e dow muɗum du ɗum ɓuyta hono ko suudu saria Mali laati sikkitandu ko. Alhousseine Abbatoure haaldi e maître Mokhtar Mariko. Keɗoɗenna ko Mamadou Samba Seku faccitani en.
Minen jinganoɓe hakkeji yimɓele weltima e majjum fa sanne saabi min ɓooyi miɗen dooma. So procureur o sefima dow ɗum ana holla wiide o jiɗɗo ɗum yawne salla kala toñaɗo batte tiɗalla o ɓernde mum ana ɓuuɓa. Andene gonga muɗum e yoɓene ko handi. So ni procureur o ana jogani ɗum anniya lobbo hono no o seforima ni en mbiyan alhamdulillahi.
Hono kala ko jiɗɗon hokkude kabaruji moɗon oɗo mbawi fawaɗade fa hello meɗen Facebook dow studio tamani. Hono ministére ɓamtare rewɓe e sukaɓe fawarde galleji waɗi batuɗo Bamako ɗo fa andina saria 1300 ka ONU ɓami fa darano rewɓe e ɓiɓɓe rewɓe. Millioji tati neɗɗo ana e goɗo heeƴo. Ministére nde uniform fawarde municipal kanyi e gollidibe mudum fu dokkata jawdu mum. Madame Konate Bintou Maiga wonko haali kedoden ko Mamadou Sama Seku faccitani en.
Dabare golleji furoba burdo anditirede plan d'action national darande 13-25 fedde denagu yo kabaru oni non leydi Mali wonko golli hen ko jabbi on timmi le hitande 2014 dum hawruti saande leddi hebi non tidalande dum wadi so tidaba mun dawra le hitande 2015 woni ko yamrora mu heba immaade mudun yo fa rewbe dentine e kabaruji golleji talkuru jam e deejere fa warde e wallude be le golleji yiriwere rewbe e bibbe rewbe
hono walde daranende cogguji e ministri jaagu e usinaji leydi ndi mbaddi beete hande imaade mu yo hebude faamun no bembal ngure leydi worri hande ni faawarde e dabareji kandi bameede le lebbi tati garoji di hala sariya luasedu halama e le batu odo hono kanko Hamasire Bokar Landura haldi e Mamadou Sama Seku kedo demmo
miden do wadde hawrinde e dow hono ko commerçant en gaddata maaro e gawri e sukkoro ko e nebam andude est-ce que maaro ana yoni gawra ana yoni sukkoro ana yoni ko hejata jamaare de kanye cogu mud est-ce que cogu mun yimbe an batuna population mun lebbi tati tati fu mi kawta miden ministre polytamine maaro e gawri ton ngaji mudu ko woni e mali fu mo holta min du hono sotirte pri mudu minen du min jewan est-ce que ton ngaji gondidi an heje jamaare de est-ce que pri o du don est-ce que jamaa ana wawta dum ay waddi muni ko min gatta discussion mod so min tawi ana billi ubina an tidini min kaltana gouvernement o ay wasakke ko nati le ngende amindi maaru e gawri ana famdi na ana heewi ay pirimo ngadon o an tidini di mabbe be mbawtata
Union européenne e gouvernement royaume uni e leydi Suède ngoni pabatobe studio tamani Sengarte kabaruji region kebe famuto hono heje semminde balligo wombe sahal mali fuddi bete hande tumbutu galleji ujinere temede jeddidi yo laamu gawo temede tatidi yo laamu tumbutu kuraruji wallirta milioji temede de chapane jetti li lebbi jeego di USAID hokki batu do jogara laamu le kominaji fuddi kenya san leko horejo comité o andini o batu wallam e hebde faamu no jawdi dartirte nen yo kern mali darani fabe ngad o do batu hono nyalande saga nagol bamtare beedugol fuddi bete hande to mottito imaade mu yo gollidinde e dinankobe fawarde e kominaaji di fa tawade meden torroje fawarde e suduru sukabe be jonali sele kenya gardi goto wari segunke goto barado o yo o yobataano cogul wasi makko ana foti lebbi jetti joni de ise warno fa seedo den woni ko o burdani be labi den o heddike e le basi o du hono bamtare andar afrique la torto ngal landogal batu wadi e do mudun sigu ujun nogayon hono dunke en golle finatawa mali benekan e senegal tawndiri imaade mu yo hebande bamtare de dogala hono fondation festival sur le niger kumani batu o ay keddo e heddade den sakira meden fa hande yewtere meden ana yeso wassalam